Kakati ya kuatide chivi na chi National Unity Platform bendera wakufuka nyaku ntepe wukulembezo wakwanga Uganda Robert Chagulan Senta Mboboin uwalila wa dembitu ndivyo disuti ya dokulo na mulata elango unakutoka mbitu ndivyo singe vya mulata yeri pia kidiri saba za bantu ndivyo mkuziba wa mbitu ndivyo okusoro kusomuko kutoka mbitu ndivyo wabadaino kuwanga wacha kubwa urukungana Chagulan yategeze za nisingana wa londidua okubero mkulembezo wa Uganda dako mkawuka tugena mu akena kuwanga wacha kuro utawera okusoro kuteka wengkula mfuge ya mateka okusembeza uweleza ili abantu wa bulijomu nsonga zembe vuramu evyenji giriza ingudezo mulembe nevidara vingi evyengendo kuteka wa sule mpya mbitondo vino asabi abantu wa bulijomu kuraba ngamwe siga aviru mkulimbezo wa Uganda kendo kupangu wati apasangula maziga singa tupati kusombeseira evyo kuronda
the people of Uganda need to know that somebody does not have to kill people to become president. Our mission, our most important mission in this election is to unite the people of Uganda. Know that a new Uganda is possible and a new Uganda is coming. Where our young people will study and they will get employment. We are getting a job in government. We no longer depend on the shape of your nose and the language which you speak. In a new Uganda, we are going to be judged by our own talents and our devotion to work. In a new Uganda, promotion will no longer depend on your tribe.